Kwa Uganda Yoweri Kaguta Museveni tibuhabuluwa akubiriza abantu ba district ya Mitooma okwongera okwenyigira mu mirimu egivaamu ensimbi ezeegasa okusobola okweyimirizaawo ate n'okutambuza amaka gaabwe. Pulezidenti Museveni obubaka buno abawadde asinziira mu kisaawe ekya Kirambi Luhinda Market Press mu district ya Mitooma bw'abadde ng'anoonya akalulu k'obwa pulezidenti wa Uganda akamukuumira mu buyinza. Pulezidenti Museveni ayise isemu ebyo ebimu ku bikoleddwa NRM omuli okuleeta emirembe kw'ossa n'okusomesa abantu okwongera okweggya mu bwavu era bw'atyo n'akikaatiriza Lunye nti basanye bamwongere akalulu awo nno agende mu maaso n'okunnyikiza ebyo ebikoleddwa ate n'okutondawo ebirala.
Ebyo hano n'obugeyga obukorra afunzire obugeyga obukorra ahangu ry'obuhingi n'oburizi hariho n'obugeyga hariho amakorero hariho eby'emikono hariho services obuhereza byona byona biri omu bugeyga mbwena hati ekyo nikigamba obugeyga ndi safari ya kashatu NRM eryetera hari Uganda safari y'okubanza obusingi erya kabiri entunguka erya kashatu obugeyga.
Era mu ngeri emu Pulezidenti Museveni asuubizza okutumbula amalwaliro mu disitulikiti eno ey'Emitooma amazzi amayonjo kw'ossa okwongera okubakolera oluguudo olwa Bwizzi Kabwohe okutuuka e Kitagata ate okulutuusiza ddala Emitooma. Yamyuka sipiika wa paalamenti ya Uganda era nga ye mubaka akiikirira Luhinda North esangibwa mu disitulikiti y'Emitooma Thomas Taiwa Bangirana yeebazizza nnyo Pulezidenti Museveni olw'okubatonderawo disitulikiti y'Emitooma gy'agamba nti enkulaakulana eteekeddwawo ekyusizza nnyo ekitundu kino okukifuula amatoobuta.
Muzentonda kusima ukatwereza district ya Mitooma. Ezi district ya tuzire ya tuzahura pire mubyinzi. Uja joni gaini mpango ituku protectinga mzee. Kandu mzee ipita kukureba harabi ijire kunu batisa tserangureba wa Mitooma ngubakabegwa bajira abantu wa Mitooma nobworu vorwire orika chokukaba otaryikiriza eshaara na namaziza bw'omushuubuzi w'eshandutse z'abafu habakwa yanaakusabira naaba naashaba obworafa wagira ngu bio parish model then okajotoba aba Mitooma tiine kimwine akitiine riyo noja noza kwihawu nawo watusiga nkasi so ityo ntuza kwekoramu omurimo ninjira muzee ti ija korera izooba ija kuturonsinga ngu tuve mu kisaaro tukimareyo kyona.